Hey, Mama Buddha.
Oh, no, no.
When you're stressed now. Whoa, 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 whoa.
Boy, David.
Hey, simanzi moyoni. Meondoka, meniachana nani. Yeah. Mashaka maishani, umentoroka, moyo kifungoni. Mama Roda, umeondoka, mwenza kona kosa. Naonekana, kama kihoja, mutu wa minakesha. Umetoka fawe, minawezi zile, zile. Toka mbali sana wewe. Maisha ni yale yale, yale yale. Mama Roda, umeondoka, umeniacha. Mama Roda, umeondoka, umeniacha. Mama Roda, umeondoka, umeniacha. Mama Roda, umeondoka, umeniacha. Umeniachia haibu, masaibu. Umesahau ulivyosema yes I do. Umeyaruhusu majaribu. No, 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 no. Yeah, yeah. Angalau basi ungenieleza my love. Penzi adhabu ningelijua mapema. Maumivu lonayo wendo wangu tabibu. Tabibu. I'm sorry mpenzi. Japo sielewi nipokuzi. Honey, my darling. Japo mara moja basi rudi.
Mama Roda, umeondoka, mwenza kona kosa. Naonekana kama kihoja, mutu wa minakesha.
Umetoka fawe, minawezi zile, zile. Metoka mbali sana wewe. Maisha ni yale yale, yale yale.
Mama Roda, umeondoka, umeniacha. Mama Roda, umeondoka, umeniacha. Mama Roda, umeondoka, umeniacha. Mama Roda, umeondoka, umeniacha.